Nice record.
Rock a biz, lock a biz, yeah, yeah.
UI on the beat.
Wengine wanapendo, wengine wanatendwa. Nipo kwako, mama. Wengine wanapendo, wengine wanatendwa. Nipo kwako, mama. Moyoni nishapona, mwenzako na vitanda. Nipo kwako,
nasema Monday, Tuesday, nitamfikishia. Habari nzuri ya upendo, nitamfikishia. Maybe Wednesday, Thursday,
tanikubalia.
She gonna be my girlfriend. Nasema Monday, Tuesday,
nitamsubiria.
Habari nzuri ya upendo, nitamfikishia. Maybe Wednesday, Thursday,
tanikubalia.
She gonna be my girlfriend.
You mama, sije nitonisha. I do you mama, sije nitonisha. Nisha, cause you my beautiful. Nisha data nawe, nipe mchana usiku, nikuota wewe. Sogea taratibu baby, ongea. Ni wengi wanasema kuwa mimi nishapotea. Nina feel wendo me, sitaki tena kujadili. Wakina friend wanadhani kwamba mimi ni kuwache wewe. Nah, duwara kukwari mpati mwewe. Siwezi kukuacha uishi mwenyewe. Ubavu wa kushoto upo mwenyewe. Moyoni wangu bebe utambe wewe. Nikipenda minapenda kweli. Bebe tambua, kwane mapenzi usije nitaperi. Ukajazingua. Nikipenda minapenda kweli. Bebe tambua, kwane mapenzi usije nitaperi. Ukajazingua. Shora. Oh baby, shora. Oh yeah, shora. Oh shora. Shora. Oh shora. Oh yeah, shora. Oh baby, shora.
Nasema Monday, Tuesday,
nitamsubiria.
Habari nzuri ya upendo, nitamfikishia. Maybe Wednesday, Thursday,
tanikubalia.
She gonna be my girlfriend. Nasema Monday, Tuesday,
nitamsubiria.
Habari nzuri ya upendo, nitamfikishia. Maybe Wednesday, Thursday,
tanikubalia.
She gonna be my girlfriend.
I do you mama. Sije nitonisha, nisha. You mama, sije nitonisha, nisha. Cause you my beautiful, nisha data nawe. Nipe mchana usiku, nikuota wewe.
Lock, 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 baby. Oh fire, fire, fire.
Fire, fire, baby. Oh na 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 na.